dadka ka nool xaafada dufka suray ee duleedka magaalada Baydhabo iyo waliba iyo aan haysanay goobyo u dhaadii oo walka bardan gaar ahaan awlaada ogoontay waliba haan barakacyaalka ka jira kaamumka qaar ee xaafada aanu ku miday culimada xaafada iyo niska kooyan kulan iyo waybayo sheegayna in yahay haysadan dhulun ku targalay in awlaada ogoontay ee lanka weela madrasa balse iyo umbaahin in la ku caawiyo dhismooshay si markaas fursad walbarasho iyo in ku helaan awlaada danyarta waana iyo aboodna in iyo biyan qarashaadka walbarashada culimada xaafada tufka suray iyo waybayo ku hadalayna sadaya muhiimanka eta dhismo xaruntun iyo oona maamulka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo qaybo shir duban ee walaalo walahaysad iyo ku codsada in la kula qayb qaada dhismoogu
ulmaadan siin sheegdi kaamka tufka suray xaafada lihaadna dad badan aniba kumad aha ya ma arna in meelin walka barana diinta ilaahi ka barana yad maarna sadagalinka bi muslimiinta may ku codsadaale oo wiraad may jartay lang maarna $20,000 maarna madarasado banaankaas ogoonto linka dhasaayka bi jar reer baydhow leeyahay may fadaana in maarna madarasadan galagna noosay muslimiinta meel bir roogan yariin ma abiinin ma madarasil lang yar ilaa wiin walka baradaa qolal badan la ku fade may seen ku codsadaana in maarna ilaahi dartiis wala la bataa
waani dalka idibida laamba meeli rooga aragday madrasada kale araga haytan uu sheebanaani masajidkana sada amal la muslimiinta kumada waa dhasi masajidkana is aragaasan madii dhaatta maraaya laankii dhisaay aragday ilaahi geeriyoysidi qabaad haatan la muslimiinta kumada dhamaatari madrasada uusha waqafu banaani may fadaana intii dalka idibida laamba meeli rooga aragday wali ogoodise karaam sheeye lasaan imal lan kasta lan walay ka darsada kor in ha ka darsada taasan ka baagan kulli aragday taas yar aanay ka darsade
dhamaan walaalaha nafiir sidahay wali ba hasin hor sulnay geeka warbixin kooban oo markaasay una ku tabiyahayna xaafad kumada xaafadaha magaalada Baydhabo wali sulnay xaafad magaalada kuma gaaw xaafada tufka suray yar roogna wali ba geeka kulankaana daarinya meel oo may buwardeedi liinbaahnya dhisma dhismadaas oo ka kooban madaris oo quraani ah oo may buwardeey si nadiif ah leen dhisa la fadaw madrasadan wali buu ahaan dhul waqaf ah wiin ay haysata wali ka dhigan masajid oo baytullaahi subhaanahu wa ta'aala ay ka dhigan runtii wali jirtaa baaha oo may buwardeey dadweynaha odayaalka gidaalkay surum iyo may buwardeey culimadu iyo mashaayikhdu gudbiisadeen iyada markaasay muslimiinta gudbiisadaan baahadaas iyo qabano dareemayaan oo baahad diimad ah insha Allah ta'ala may buwardeed madrasa weyn oo ila shan qol ku kooban yahay lambaahanyay meelantii Ilaahay subhanahu wa ta'ala hoob ugu dilay ku hirgeli madrasadaas oo halka baro doon odayaalku weyn maamooyinku weyn awlaad yar yar dhamaan dhalinyarada oo may buwardeed jiilka taa baaha ay halka baro doona kalaamka Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka waliin baahna si guud ahaan muslimiinta meel walba oo caalamka ku roodan dal idibid iniyo garab neesiyan madrasadan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala kalaam ee ilka barada doona la ku faa'iideysado doona iniyo markaasay may buwardeenay garab siyan dhismadii runtii madrasada sida may buwarde hoobsi lan dhika may ba qolal jabeed in la arko shan qol waaye in badan dadka may ba hanu gordaayeen iskoolaad oo 20 qol 30 qol la dhisa arga jaran laakiin madrasa quraan oo shan qol ku weelahay may sadaa isaran la ku yaaba runtii meel iskoolaadka 20 qol 30 qol ka dhisaay kalaamka Ilaahay ku mudan in may buwarde saas lan weynay oo dabaqyaal iyo noo guriyaal u weyno tir badan leen dhisa adeeg walba leen dhamaastira kalaamka Ilaahay subhanahu wa ta'ala yamudun may buwarde in Allah yarfa bi hada alkitab aqwaman waaye marka dadka Ilaahay kalaamkii koran qaadayo qiimayaayo qadariyaayo Ilaahay hini weela wali fadaana ha muslimiinta meel walba iyo roogan dadka deegaanka dhalada iyo dadka kale muslimiinta aban iyo caawiyaan madrasadaasay dhismadii iyo dhamaan markii la xulaasay qarashka ku baho markii injineerkii la jeeyay may buwarde la qiimay iyadoo walba ku dhimanayno ay la qiyaasay ilaa aad taqriiban deerasa ilaa 8 kun madrasadaas musqulooyin la jaran gumbuloriyal barhada la jaran qolal caadi la jaran wal shamiindaye wal may buwarde dayactirool nadiifiye madrasadaasay waa dhisma ahaan wali baan naqadaas oo fadaana in uu jiingad ka dhisna
dhisma madrasadan cusub wali ba kaalin ku qaadato doonta in uu laada danyarta iyo ka bardan quraanka kariimka ee qolkeeba